Abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno obulamu bulinga mayengo ku nnyanja ata wabeeresooka wabawateriddawo ekifo ky'olimu wali wali kiddamu era neyakola misana nakiro okulaba tya kujjawo siganye naye wiponi gye bakozesa embi bibeera bigambo omame kwezenge abalyolyomi omama bandegeya beŋŋamba balasa n'okukira ku ŋŋaŋŋa naye nzereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe abamuku batusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola baagala tusule nga bo bakkuse baagala tukaabe nga bo basanyufu beeyagaliza bokka baagala kulya bokka ekisinga kunuma maama tineebyabwe tubimanyi naye bajulisa ebibife bye tukoze ng'ebirungi bye tukola bo tebabinyumya guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo tobolaba bakasitoma nyina ntoko guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abamuku batusabira salambize batusabireyo naye nga lwaki mweyisa mutyo mama mbuuza lwaki tupanga ne mupangulula abange lwaki mweyisa mutyo kalaabo nanuli be banjogereranga nga bagamba sobola labatewe bibakalira ku mumwa mabigatabusabuse munene ajasiwani ugaledemno nze sirina tabukola byange nyamba ogenda obagambe bino tereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe kubanga batusabira salambize batusabireyo bakyali tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno ebinsobera omwolu mubitabula nze balakasa ennyonga bigitale kikiritija adekayiwa odyo wanuwanu kiritija dawuda sembuya eyewampe kiritijao afadekacobya abapaalo bali batya leka tukole abennugu boogere majali nange sala kanyongere omuliro tukume abobokale bazikize naye bakimanye tululiba lumukubokye